studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
e kabaruji amen fulfulde sakiraabe hedibe on jam e den goni e kikide alkamisare noga e tati lewru juillet hitande 2020 sappo e jeddi yamde jabbori masilima chapade nay e joyi Ousmane Niali Boly do kabaruji do nu jire to pogi jande do ti dalla bangal nedda ko e politika ko gondo le imali o hore be le studio jo jotteke beta ko do bamako do yalla ana kebano o jogala gika modo woni e gal kawrital milangal sini hebana jogala heba kali mudon andaka kasen kay hono watte masibaji ana jokkini wadde le wuddu le leydi meden di ko yata himbe sappo barama militaire ana mube le bonandaji ngadaadi kenyan warde hanke le wuddu e saha leydi meden di comité syndical centre international de conférence de Bamako woni CICB hudu bene yiri budde directeur gollede de e be darta be jobbe juddeji mabbe lebbi tati be jobaka di be jobaka yodi woni sembe kabaruji kikida ko bismillah modo heraade ci jotamani kala do gondo le malifu e mangal mudum dit ala gondo le malifa CDAO hebana o jogola neldi horebe leede njoyo warde be horebe gubal horebe gubangal horejo gubangal do ne Mamadou Issoufou kananke leedi Niger adina be jottike beta ko do bamako do wargul mabbe do be njoddoto e himbe be tidal o woni hakkunde mubben e be njotto do beta ko o majotobe fabotobe no holitimi wida ana tiagal e gede dido fu yume ke ndareke wadde majireji te ngalurde Oumar Waygallo
wo holitimi wida nyaloma handen o gollidi dan billi sanne e horebe yon wombe leele lefol sediawo ngul warbe le nokko o arandi ni be jide Ibrahim Boubacar Keita faabe paama hodube kaani tottindirde do mudo hakkilaji yalla ibilisaaji jamaare de an lelo tiagal mudo be jide e Mahmoud Diko e yimbe le wombe le fedde de noddirte M5 RFP bibe Ibrahim Boubacar Keita yoppo nokko o be jide wondube Ibrahim Boubacar Keita be do kollitimbe wiide jabanay ko M5 RFP holliti wiide nyaloma hande no wala fuko faama ko yalti leede do jide ila wakande be jotto to do diwoji di kodata do faabe jotti hotel noddirtengel Seraton yimbe lan gonno wadde majireji mudien wobbe kolitiwi dan kaja sumayla sise yoppite wobbe do kolitiwi dan tawda e lamu o le ko binduno ton e carton ngaji be bi yimbe le hobbe bara le sa halidi ndi kane le wud leedi ndi sediawo immaki so wari yotti le nokko wattu jono be bi hi lamu o wailti tan be immiki ngari le nokko be bi wajibi tan jeyalon lamu haani wailitirede
dunke ande ana gondi e jukkeninde hollitinde ko haani waɗede fatiɗa la leydi mali o hemene jogola sini jogaɓe ana miile immogol dow salli oɗon ibe ka harga kaake muɗo ɗum tan wawi waɗde fa jalten e tiɗalla o yogaɓe hakkille mumɓe numgol premier ministre kesso kañen e yimɓe yogaɓe kañendu e joppe le laamu o ɗum tan wawi waɗde fa deƴƴere waɗa fa ɓidore ɗen faamu keɗɗen Oumar Waygallo e Aly Cissé
so woɓɓe kollitiwde yaade hoorejo leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita ɗum woni dabare fa tiɗallaji ɗi keɓene jogola woɓɓe do kolliti wiide wona ɗum woni dabare ƴeewe tayollo himmeji jamarde hani huntinirede hoore non kanko docteur Ali Tunkara lugotoɗo ande o hollitiri wiide
le miloji am heddade hoorejo leydi ana wawi jaɓenede kako jaɓantake ni woni suudu assemblée nationale ndu heddoto so min jiɓɓe wadde golleji mbeloji ɓiɓɓe leydi subagol premier ministre UO le fedde M5 RFP wajibi jaɓe saabi hande so min dokki haala ɓiɓɓe leydi min taƴoro ko heewi e mabɓe fuu wiyam premier ministre jaɓanaɗo yimɓe fuu itte le fedde M5 RFP
kanko docteur Mamadou Guisse jangguinowo jande dow dow wuuro le leydi meɗen ndi o tawdaka le oɗo hakkille o wi wajibi tan sina on fotto le nokko no watta so ɗiɗo tiɗalaji keɓene jogola
ko moƴƴi hen ni woni o jaɓa yoppude golle ga o jaɓa heddade hoorejo leydi nga laamu o fuu ɓante e juuɗe makko miɗe mbawi jaɓɓude o laato hoorejo leydi mo sembe laamu o fuu wala e juuɗem ga premier ministre cuɓeteɗo o sembe laamu o fuu warta e juuɗem caggal ɗum min juina assemblée jaɓanaɗo yimɓe fuu yalla gollirɗi kanɗi daranade yettinde golleji laamu o ana heɓa jokkude
le majjum kanko Guisse o waɗi noddango fewde e jamare nde tinno famidira kaldal tawe dow hen ɗum nafata ɓiɓɓe leydi mali ndi fuu
abdi kabaloji fodo mbaa hebude di do whatsapp do numero 76 62 88 51 du odo mbaa no do numero via mo 37 321. Maybe sappo e barombe hewbe ngadi li bonandaji ngadi yiwji bonandaji ngadi nyaloma kanyen warde hanken le hakkunde e saha leydi meden di himbe de gelle anandarte e lam o beede daranade denagu mu ben Oumar Waygallo
Minitere goto kanyum wari yerujo mudo le nokko noddirten an songo hanken wakkati sappo e jena yamde wakande be jeddiniranno de holita wenden duko immi hakkuni mabbe so goto o yuwi goddo so heddi e barme mudun duwanse le region mopti yimbele nayon kanyi e baraton kenyen sappo e go wobbe du ciutama ton sedi be wonbe tombe kollitidi minitere ngabbe jati gollidido golleji so bi an tikkiti be do an gondi jihadin kobe le region segu poste mo noddirta sien so goddo le lamu san tawede yimbe la wonnanube ton duwanyo goto kany zanama goddo kase barmile hen be ciumi ton mobile gotel kany e moto goto non sedi bombe tombe du kolitiri wide
comité syndical CICB holti wide riban hore be direction osini himmeji mubben kunjana ko hore be koliti don talatar yabbinde le ko be joddi batu be gollobe anadata jobbe joddiji mubben bilidi kalisiji babirtedi bangane da ko kany e joddiji wombe e fofter bilidi le don direction general gollede de holti wide halaji comité syndical aro halidi hayne kebe sabi ewi mabbe fay goto dulla tid ala mo sey sebe jogi hono non nokkuje yambereji ngatte le mudum fu de lam o mbi udde sabi nyaw gondo handen o fabi do den fam ke en mamadou samasi ko alisisi
chagal jide fa hewi ngaddi hakune ame e horebe daranibe margal sundu wala fu dabere kebaalo dun sabi so mi bami anniya yaade yeso
ido halaji yudi secretary general do syndicat gollobe CICB ewi mako tadifi juddiji mabbe di yo batte jogola bondo ardibebe denno ebe wajibina yo nyamande mabbe lebbi tati njuddi yobbe don e don keddana abdoulaye bori kanko woni secrétaire général syndicat gollobe centre international de conférence de bamako
nous avons quand même mobilisé tout
min kanni gollobe tobe fu wada imadaraji be baawiri bete jango so horebe daranibe margal suru CIC bendu yobba e men njuddi lewru mendu min gadan ko min kaliko min diban horebe daranibe margal suru CIC bendu yure nokko be ngartata nokko o so min keba njuddi ame wayde yugude men yoddi amendi ilake bawde leedini dalilu an woni jide kaldal kawral ngadangal seyse bengal ko buri milongaaji temdere milongaaji chapan jeddi se fa nanni be baawa wiide kalsi wala to yugude gollobe tobe
ce n'est pas possible
ardibe CICB holti dulla fe kabaru ngurudo ka ewi mabbe le kartal bangal hucangul hore kuteji bilide uddugol nokku o batte nyaw coronavirus kambe horebe gollirnde e kanye yimbe syndicat be totondir hakilaji do kabar mudum ka dum fufu tawede kanko kumani do jawdi gollirnde kultiwide madraji na gondi wadede yalla juddiji mabbe di fufu na jobbe kedana Umar Koulibaly kanko ni kalfunado kabaru jawdi CICB
yimbel gollobe le suudu CICB ndu joddimu e golle mu bili ila sundu udda sabi nyaw covid-19 o tiddalaji de men golle mundi fufu fini dum sabi so min bawa yobude yimbel gollobe tobe won jide ngadde hakune ami horebe sundu ana wondi wadde ko waji fu yalla won dabena bawde hebenedo no yaawiri o do tiddal
mi citina wiide dum do wana fi guubo ko yimbe syndicat na gulito do tade fi yobugol njoddiji mabbe wattu lewru fevrier tan 2018 be do gollobe CICB ngadi non batu juujure yalla holtinde metti mabbe do tade fi yobugol njoddiji mabbe
hala hewi sanne wattu gon en joni o do kabaru laban diam rubinaaji yarobe en diam dan hewbe kollitiwide edan wojji e wi mabbe seni diam dam laba an way waddu kutteji bankal cellal ka horebe suma zebbe kollitiwide ko wujji diam dan yo sabe al haliji tiyoji rubinaaji di fabe dure den famu kedden mamadou samasi ko aminata jall
bate bonnugol al hali diam rubino o yimbe le hewbe ngulitiki suma jep gobbe kay ngoti tan nawtrade diam rubine
je constate ki
mi tege tiki njiyan to suma zepo katotan ana wajjita. Sabi dun wadu sumi hola ki dan. Njiyan rubina dan wana njiyan lobban. Mi do fande majan famirene chalalan. Kanyi e yimbe galle an.
Tawene yimbe le suma jep jamana nafi wado kabaro. Ebi mabe nonde njam hultata widi njam tam wada. Jabu jidi mkiwi chagal kura dena hulta widi njam suma jep nabu di jati. Luguni ko huliti horajo laborator nasional Lady Mali. Fanda ndeta gulira wuni. Yawto adi ala halin jam leedindi fuf kedana madam mayga fadima yaru kanko ni horojo ndedo gulirde laboratoire national des eaux
il y a pas de problème
kidala fu wala bangal jiando ketere ante somage sa tu dum ko bi ko an wawilataade to kewde al halin jian an worini an wawilataade dawul jian an hokkirani kanyino dum moinirani sabe dun wani jian dami ndokata dan min cedan dan an haani yewede dun to dan maretetu wakati jata wande dan wayliti ka dum an tawino dum moinirani nenu dum ara haani holliti mo inirani ewe yergol anjian waddata tiidalla cellal be ko adama remmi
honjotobe yogabe ko hultiwide alhalin jam dam na fawi du jogola jamarande fewde en diam mayo e bi mabbe han be do ngotta fe juppude tundele le mayongo
studio tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Kabaru jingon ile region ngaji men ide njara tumbuto himbe yogabe wombe le diande abara juto tumbuto gala kuran ko yata balde tati joni samugul puto goto sabe bin watti dalla be kolitiwide ko sabini sammini puto o ya sabi nenno be kolitiwide henduji mawdi ngano le gende ndi le yontre jappene de himbe be anandarte e himbe e dembe nenno darano o ti dalla jogala law so wana dun e be kulli pati taygol kuran gol lato sababu wayde de jere projet goto nuddirte spotlight fuddi golle alal bari kenyan to seguto fanda mako faba de rewbe bibbe rewbe yanabe yallo hono juttiroto li cuudi doktoro go hejo kan go wadde dubi didi ono an wode ni ko buri tem ujinaaji nayo e temen jetton e chapan e jegon rewbe bibbe worbe ko rewbe bibbe rewbe acce hakke kura rouge malien itti jawdi mudun ono hani gollude o maani gollude le cerclingaaji segu esan ko buri sukabe jokkolbe temedere e chapan e jegon to gawto ana gonde jumaade daro fa kabo yolo ngoji toboji le o wattu dungu e ani utude fonse ngaji nel kanye e labininde lawi di fu gon ele gendinde leedi lebbi tati o golle apes hunjani do hore do golle dal conseil regional de la jeunesse gao secrétaire do kadu de kabaru ci kanne yo alkamisari no ngana kedda yewtere sukabe de wassalam